studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde alal bare jetti lewru février hitande ɗum woni ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima ɗo du Slimaji capanɗe nayyi e joyi miɗen tawa e les maisons de la presse ɗo Bamako ɗo jettinonoɗo kabaruji ɗi yumor wayi galo. On kumpititta wiide neɗɗo dinanke goto mo leydi Colombie suutama ɗum won nokku noddirteɗo Karangaso iɗum les région Sigaso ɗiɗo kabaruji wattanaɓe gomɓe toɓɓe kolliti wiide yoɗum gonga. Lamunkoɓe nampalaɓe kolliti wiide wattu joni o dartu gulan wondi e waɗede ley hen fa oɗo debbo yiite yimɓe le dunki ande ɓe kollitiɗe wattu joni o mali ana hani ƴewtade no kabaru ndenago o wori le leydi ndi. Oɗo kabaru goɗɗo kasen ɓe mbi woteji ɗiɗo ɗi keɓayno waɗede iɗum hani wadde kasen le noga e jetti ɗum won lewru meh waroru ndu ley saha leydi meɗen ndi kañe nokkuli ɗo jaam e deƴere wala le majjum baale politique ɗe kañe ɗum woni baal luttirɗe laamu oɗe kanje kokki ɗiɗo kabaru caggal koɓe jiide ministre kumiɗo kabaru woteji le leydi meɗen ndi. Yimɓele greffe e gomɓe le nokkoɓe ɓe kollitiɗo ɓe puɗɗan murtere mabɓe ɗum won le sappo e joyi lewru février ndu ɓe mbi wattu joni ɓe kaaja jobdiji mabɓe ɗi ɓeyde le leydi meɗen ndi. Sakiraɓe ɗi onoon sembe kabaruji ɗimin jogui on ɗo kikiɗa hande ɗi ɓatte radio ji ɗi fa gasa bisimilla moɗon e heɗade. Debbo goto mo leydi Colombie ɓe kolliti wiide o suutama hanken le ɓaleri leydi meɗen ndi jaati jonune arande hono debbo suute le ɓaleri leydi ndi. Wattu joni wattanaɓe gomɓe tonɓe kollitiwde yoɗum gongano o suutama nokku noddirteɗo Karangaso iɗum woɗɗiri kucala ko yaata kilogaji capantati e joyyi. Ousmane Niali Bouli.
Ma sœur Gloria Agouti o jaara Colombie suutama jemma talatare le gendi Karangaso e wi seediɓe suutuɓe e muto gardi nande kumminiɗe ndenago goto holliti wattuɓe Martina Kumpo on fullarme naati e darde waɗɓe o golle. O chrétien ana jeeya lewalde franciscaine joom en kaɓoɗe cuutimo jaadi e makko du e mobel gollirde o gollata limum nde fa feccere ñalawma o wala fuu ko Marta Kumpo e kabaru makko. Ngol suutugol waɗi caggal ngol bomɓe sommo gaɗi noga e nayyi lewru décembre ndu gaawo neɗɗo Franci noddirte Sophie Petrone gonɗo hoore e walde kumminine darannade faabade sukaaɓe. Le ɓaleri Mali ɗo o leydi yanke Colombie suuta sattimɓe diina gaɗino bonandaji hono gaɗaɗo hedde kerol Codoir kañe hedde kerol Burkina caggal gaɗaɗe le saha ngal kañe le wuddu leydi ndi.
Wattu joni ɗum woni kamɓe laamunkoɓe gomɓe to nampalatoɓe ɓe mbi dartugol ana wondi e waɗede ley hen ɓe kolliti wiide gonga jaati oɗo debbo suutama nokku noddirteɗo Karangaso le majjum ɓe mbiɗu wala fo koɓe marti wakkati joni Kumpo ɗum won ɗo oɗo debbo yaari caggal muɗum ɓe gaɗi noddago fewde e jamare wonde tonne tinno jottina hakkillaji muɗen jerto hono ɗiɗo golleji gorrino keɗe kanko noddirteɗo Zoumana Célestin Dambélé kankoni maire keso to nampalato komo sifirdo hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sékou.
Mi martinama Kumpa kabaru bandeji kippoyɓe dow rewɓe dinankoɓe chrétien en lolirɓe ser en ɓe dardiɓe kalisi hoorejo ɓeɗo chrétien ɓe holliti wala fay mbuɗum ɓe mbima hono foti wawata yuɓude yalla ɓe o wondi ɓe ana joppite ujunaji jeegom woni ko hokkiɓe ka ɗum fo faɗali ɓe naɓude mo nangude ɗum passeport makko emo jokko makko. Rewɓe tatom ɓe ana jeeya leydi Colombie e goto o ana jeeya leydi Burkina bureau ana woɗiri nokku amen kiloji joyyi ndenno lawol kuccala kuri woni ngol ɓe nangui min dardi gollidowo amen gonɗo dow lawol ngol wattandeɓe hakkille nden woni ko uddi lawol ngol wattu moɓe jotti tan woni koɓe joppi mobile ngel fadde mabɓe nawtorade moto e yaade kuri.
On continue maintenant vers kuri à moto.
Caggal ko tiɗallaji ɗi gaɗi le leydi meɗen ndi ko joni woni arande hono neɗɗo jaati suute le laamu Sikaso o yimɓele dunki ande gomɓe le leydi ndi kollitiwide wattu joni o laamu ara hani ƴewtade ɗum wonno kabaru jaam e deƴere worri ƴeewe yalla hono yimɓele gomɓe le kere duji ɓe jaati kani darnade kabaru ndenago muɗum en keɗe kanko noddirteɗo Serge Daniel yo andanɗo kabaru no jaam e deƴere worri o balli fittoɗo dewte du komo sifirdo hen dow faccitago Ousmane Niali Bouli.
Joni woni arande fa ɗum waɗa le ɓaleri Mali nene ɗum ana holla toro gonɗo le sahal ngal hono mum ana wawi wadde le ɓaleri ndi le duuɓi ƴaɓɓinoɗi suutugol waɗino le hirnage Mali le laamu kay ka ɗon ana fammini saabi kay e sahal ngal ana ɓadidiri aɗa wawi ƴiwde laamu kay naata sahal ngal ka ƴiwde kuccala fa yaha sahal ngal wona ko balli nene joni yalla Burkina ɓe jaltirna yalla Codoir ɓe jaari kako laati ka fuu ana wembini ana laaɓi gereji fuu ana wulɓini joni kuminiɓe ndenago ɓeyde haɓɓude kumi darano ndenago fa gasa komin cela e haalde wattu fuu laamu one ɗum woni gendarme en police en kañe gardien ɓe handen kan ana way hono be baawa daranaade denna ko bibbe malli mi mile joni police en commune ngaji hani wadede e hakkilam ana wodi dum bandiya ko sattimbe diina sabi tutaado o waraka sabi anni warde mo fu be barannam wattu on fu be nabi mo dum ana holla kalisi be kaja ko lati fu danyan ko be landi nabe kulli ko ne hakkilo mabbe nabe kulli jawdi be kaja neno do men daren ko latto
se kram so ngabiddo be melame ande ngal odo ba neltudo ton mijoji modon politindi wi de woteji di be bido di kebayno wadude fu idum way wadde kasen le noga e jetti lewru me waroru ndu di do kabaruji kanko ministre ko mi do kabaru woteji le leedi meden di kanko hokki di tiagal ko mo yidi e balle politique de le majjundo wi woteji region ngaji di kaneno nuygal seriangal hani wayirtede le leedi meden di di do golleji fu dar kan wadde de wattu goto ka o do watto heedaki le nyalawma hande no balle dum lutindir e lamo de be bi waktu jono kambe be kola ki fi yalla hono di do woteji an kan wadde le noga e jetti lewru me waror ndu keda kanko no dettido befon sisi o kanko humini kabaru woteji le fedde IRD de ko mo sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
min politiki ko be pilintibe dun hebude lam o bangal woteji so lam ko be landini di tan min nawtorto kam den tikite bangal wattu sapado satimo sare hertani woteji di ana wodi denno ati o do sariya kani nawtorede ana tonga der talki sariya woteji hana dawrede fadde balde chapande jego denno sariya danotor ido wutuji hebe tafun der sariyaji lamor leedindi woni ko sareka hani yaltinede yusifa ka bilta ki tafun tagal dun dun sariyaji guddi ana kani kuncenede hore hawna ki fe ko yoga mbiya ko sabdu burtine tafun an hani ande ko hadi di dokumnu ngaji wadde wotede siki wala fe yu batte wayde denaw wakkat jun onne kawar mudun ana yafu ana beeda bondi yaade mi holla ki su wutuji di ana mbawi wadede der dido nokuji
walde sa gontode yimbele greffe en gombe leedi meden di woteji fa handen be koliti wiide dum won secret bon accia hakke be biibe ngadan wadde murtere mabbe le 15 lewru fevrier ndu de do murtere timayle 17 lewru fevrier ndu be mi wattu jonebe kaajaabe beedi ne njobdiji mabbe dubbe keba kaaki dudde be kaani gollirde faabe keba yalla hono be kaani faabiraade yimbele be kede kanko no traducteur maître adja dum juma si kanko lami de do fedde ko mo sifido hen do faccitango Ousmane Diko
himeji amen di yo gede didi no himeji bangal seria jogala gollirgal amen gal kanyu e himeji bangal kebal bawde no men gollira se a joini talkuru murtere golle yo fedde jointe pade wattu murtere golle de warde syndicat o e gouvernement kaltidan do tobbe himeji darta didi e cakete kaltidan gal non se ko darta ko heba kani murtere golle de wajimbinike syndicat joindo talkuru ndu minam me majimbini gouvernement joodade se halde do tobbe himeji darta didi nen se kawral heba mani murtere golle de latata ko nyande 15 jeegom fa yaade 15 lewru
wattu jono do won kambe sartobe wonbe leedi meden de be gonde haldude laamo ka fa hande hono faama ko yalti le hen walde ne no dotto oni faam wonde leedi meden di be bibe ngattan jungo en jiba kambe ballido mabbe be jaltino ko yaate milliyoji dun $10 non be kolitiri wiide be ngara fa bade ko yaate ro be le ujinaji chapande nayo le laamo kay kuli koro segu sikaso kanyi emopti be ngaran faabidaade be do robel no kani ramir nabirde dum won demal yeso le leedi meden di kede kanko noddete Maxime Hinatano kanko laami fedde oni famde le leedi meden di ko mo sifido hen do faccitango Ousmane Diko
le développement rural comme vous
kebal rewbe keredu ana ko faabato kebal leedi meden rewbe anandari do do horsi e leende yirwer keredu kutteji waltagol wakati du yo rewbe buri fu hewtaade diina worbe dum wadi so rewbe ana kani hokkede kaaki golli di fa kebal mum beedo golleji demal mum en du hejo go faabato caldi kewdi le demal hebudu awdiji e ko wadata e mudun di bonata batte waltagol wakati e hawal fu be paaborte du hono kaaki gollirdi fa warde e waltagol bibbe jalo desotodi fa boya pati ko heewi murse be rewbe paaborte jawdi du miden jidi faabade be do rewbe remobe faamande du no afeje gorri le mali
de l'environnement des affaires au Mali
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grab ndumire djelo ne les réseaux ngaji meden di en puddiran do segudobe kollitiwido ko yaata milliardouji nay CFA dum anni yaltinede wattu jono yalla jandani nyibale leedi meden di ido hejo ju puddi kenyanto segutobe kollitiwido on laamu sigaso fa yotto yo kay kulikoro kany e don sigaso e kulikoro fube kollitiwi tawet le hen kany e segugo se iwrute ngaran fa handen do sigaso dobe kollitiwido cangal ko ngal do ko talmangal darna ko yaata dubi nay nyaloma handen o le leedi meden di hotel ngal dum nuddata balafon idum hani fuddititinde jango to sigaso to sisili mo bicubi hitan hikande no jam e dejjere hani wartida hakkon leedele tati de do won mali burkina faso kanye e cote d'ivoire be noddi leedele di du senegal kanye e guine conakry ton fa hande keddoto do sigaso do be kolitido ko yati himbe le chapan nayon watnaabe fa yotto yo himbe le gollobe dogotoroje gonde ton de kany en gonde famminede wakkati jono no kabaru labal worri koni faana di do golleji faabe yotto wattu jono o yalla hono don dogotoroje de kan labirde fati nyawuji ndaboji di tawe ton sey to en garanti min direm fa do tumbutu do bete hande be bi kawtal fuddi ton hono kabaru hakkeji di adama en gori le leedi ndi ko yati himbe le chapan to ton kany iwri le lam tumbutu dire gundam kanye e nyafinke be gonde wadde ton galdo kawtal lanni be galdo kawtal wadde no dirta Amnesty International do tugor gal walde kasende no dirta dum won hikki kapo se krap do katte nyalaw mo hande yewtere meden de fa hande no keddoto tan honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi mi joti on sanne kala do bawdon tawde le malifu e mangal mudu hollitinde wi studio tamando wala fu kon faana amen sona ko don do kabaruji di e fulfulde wassalam. See you tomorrow.